mapenzi tamu tamu yamejaa mashamu shamu, napokona pata hamwe napandwa na wazimu. Chunga chunga pesa magari, penzi wasiharibu re ukaniacha, penzi wasiharibu kutokucha kuwazae. Mapenzi mapenzi yako wapi sasa? Mapenzi mapenzi yako wapi? Mapenzi mapenzi yako wapi? Wenye pesa magari na wanachwa, maskini jamani na wanachwa, wenye peo na wao na wanachwa, wasanii jamani na wanachwa. Niamini mpenzi wendo naye kupenda, niahidi na mimi utakuja nitenda. Niamini mpenzi wendo naye kupenda, niahidi na mimi utakuja nitenda. Uwe nami milele, uwe nami forever. Uwe nami milele, uwe nami forever. Niwe nawe milele, uwe nami forever. Niwe nawe milele, uwe nami forever.
Pesa magari na wanachwa, maskini jamani na wanachwa, wenye peo na wao na wanachwa, wasanii jamani na wanachwa.
Baby, I know you know how much I love you. I can't to let you go, that's why you trust me. Forever ever with you, girl. Together, together with you, darling. Forever ever with you, girl. Together, together with you, mami. Sia zangu ni kwako ma, jua nakupenda wewe tu. Siri ache nikaumia, jua mine forever ever love. Sia zangu ni kwako ma, jua nakupenda wewe tu. Siri ache nikaumia, you are mine forever, ever love.
Wenye pesa magari na wanachwa, maskini jamani na wanachwa, wenye peo na wao na wanachwa, wasanii jamani na wanachwa.
Hisia zangu ni kwako mama.